Homemade. Ndio hiyo sasa.
Hizi ya Joe, ideas with pressure. Ndio ni cast ni penile enjiwa ni kasidiwa. Lazima utambiwa. Solita reality ni changi kilo kadhaa. Bado ni mentality him cha kila idha. Wame sawa badaya dhiki faraja. Wana dai faraja pekee waka stick na ganja. Vijana ndani danger. Maisha twin sim ujua tachin sangapi. Shortcut ndo zao. Mada kisa wagopi. Me nilivuto but siku mezo na wave. Saini trauma vile wako grave mse. Nani brave ha. No process cash ni process. Get your hustle up sound. Grow sense. Life ni precious. Patience. Inaitajika kila zone. Picture code. Yo, G.O.D. on board. Kings go record. Period. Get lifted na spirit. That's business past limit. Expectations in a vunja. Usiano na mazoano. Come fano.
Real, real.
That's real.
Real, real.
Bili tato tu.
Real, real.
Nyelewe.
Real, real. Real, real.
Media.
Real, real. Real, real.
Nyelewe.
Real.
I think it's need the dibitishe mtu vile meme real. Natural vile bossing kime nipatil. Meme real na jafil. Vips come as a kill. Single zi compile to pay bill. Now
that's real.
Nime jengwa nika jengeka. History zi kiongezeka. Niki meditate na situations ya kutoteseka weka. Information tuko macho. Kila panda kikulacho. Soja suko macho. Ama pia we nikikulacho. Nare inakulika. Vile nasikia na systemized trick mentality ndani ya office. Wezi wanamulika. Ole pale watakanyaga bila kujali consequence za kesi. Looping ya everything and as a rhyme on anything. For now and as a penda unielewe. I mean that's the thing. Nawajibika even right even wrong. Minajua si compete na mtu. So sezi fanya vile wewe unajua. Jua. Wewe jua hiyo confusion system sana. Watasema ulisho kumbe ni wewe ulishana. Mostly happen kawe uhang na kuya pangana. Chunga pano kuzi sana, noma sana, noma sana. Kuna snitches na bitches, witches. Ni hard utofutishe, ordinary man na politician ha. Ni poa ukubali, mini one man army. Najielewa, nando Dubai na Nixi ni tsunami. Sezi cheza flat car sideways za panga. Ndiyo ananifuata hao, bato jipless za kudunga. Hema tatis, relax kani. Gumu kupima direction, design ya compass. Poa babas, wagon, true colors zina. Itajika, consciousness, freedom your mind. Mind your own business. Verses, mind your spellings, P's and Q's. Do unto others what you like them to do unto you. That's the truth. Tit for tat, eye for an eye. Nile, nile ni kuelewe ani. Incredible mse ani.